mo onon gombe no kettini habaruji ko skabe ummatore nani habaruji men ni komin jottintomo min ummomor hawtade Abdou Mamoune Ali Nyalli Abdou Mamoune jengonda
jamni wala kay ummo habaruji de gadduden asawe wanda ga hettina tobe
der universite Abdou Mamoune Diofo non ni hano beydol andal o wadama do filla cellal e beynugol non ni ngada mun doni en ewan ni hano rewbe gondube laru non ni be gaddi brumo kollol mabbe do der gallu nyume ko lawol tatabe non ni han torde min gaddam filla pirtol balli Université Abdou Mamoune Diofo do der gallu nyume ni be gaddi batu mabbe der jettide do filla cellal e beynugol
don jatti wadi umudu gila non gan sembindinde ko watta dun jangob Université Abdou Mamoune be baaw hebude nyawtigu lobbu en kettino ko Ali Seyni Munkel wadi
o sigila ni non bien fedde hawjinde fi muradu jirewbe der jangirde Université gallu nyame kan woni ko sigili dum Alkasum Ramatu ardi don de fedde famini nimbe ko sabin bin be sukabe jangobe universite no tindine do filla tabin tinde cellala hakkunde gorko e debbo
c'est surtout sensibiliser les
himbe gadane yewtereji pindinon do lamnugo jangirde universite den be deena ko e mabbe do dono neddo wawta hodir yedu ko muyanay kasen himbe pantine do gollididde e kulle e nawtorti wakkati debbo wonno hi alonno min kokki himbe andal heno tekkede nawtorti
e kuma utiliser ses pagne
Aissatu Seydou Yakuba weltake sanne e habaruji di feccida e mudum dum du hokkamo lawol hebude yadu yeso arto cellal
nous avons
min pantinama do labal fudo sadar maji ko wodi ko wawta waddani jomun nyawuji be kollimi nyawuji ko rafi labal waddata rafi labal gal woni no wadda dudal nyawuji to rewbe wobbe idum hadabe badinki wobbe do idum wadana be nyaw sere cancer noni
bakani takka biyetede service uji ko be njaddana ko rewbe ngattata e de jii highlight dum ndu yilaar wadi ko sukaabe rewbe ngatti kunta e cella rewbe do der jangirde universite Abdou Mamoune
do der gallu nyome battu wadama ko lawol jenebere nonni ko sukaabe ummator nonni do filla hano wonji tagol bakaaje nonni
battu jodo haalegu endan kan woni gattol juude sukaabe e ummatore der duru didde wonji tagol bakaaje sador maaji di waddane himbe nani ko Sani Ayouba ardi do JVE wi ko Habibou Garba waddi firtaade ngal fulfulde
nous avons de plus en plus
miden kenni e budi sukaabe ummatore tinibe natude misali harto le fille sen Google company ji wattude jawdi harto awugol ledde darjinde renugol jay e laddeji dim kambe hawrugol manaji wonjitide dum wadde kulle nawtortode e jiide amen yaade a hawrindeji dim min kapta wadude dum hebata tindinde jama'are do majjum wodi sukaabe ummatore jangunobe college golli dibbe amen fu handen no tawa der jangirde universite wadde jande arto fannu renugol jay e laddeji don
environnemental
en jahan doso ko ministre kawjido e filu mako e fahan kasen kampaniji do gattol jungo worejo mawdo kawjido e filla hano kampaniji nonni ko sukabe ummatore
dun lawol non ko watta ummatore de andani andano to kira wadude golle deme humtude hajujum e ko nandi titta do andal leydi Niger nani ko Ibrahim Umaru ardido dun fahanden cingol kampaniji di ummatore di andani wi ko Aoussi Abdourahman waddi firtaade ngal fulfulde
ce programme agripreneuriat
o sigla tawa kenana wadude bayle harto and ala kam fu hedde to jawdi don e hokkude sembe sukabe ummatore gollude leydi ko watto hectare uji ujunaji tati der leydi den fu no foti kolati region fu heptana gollude hectare uji keme tati do endan der nyame tam min jidana hectare uji keme jenai ummatore jom en kampaniji miden kedibe be keba gollude ko watto hectare uji ujunaji sappo wodi sukabe ummatore ujunaji keme njoyo ko joy golle wodi nimbe miliyoji tato e ujunaji keme njoyo kam e gollangal yewta
nonno ni noga e jeegu o yago woranje lewru october nonni batu wada lumo koldo nokko wada do dor gallu nyame lumo godo hano rewbe wondube laru ko hawri region ngiji leedi dim fu
gonga no umu non duni fa hande de en daari rewbe bungube re'ata do ni ko bura hemre e ko dekki ka en gar nyamude lumo kollol gol enda en kettino ko Habibou Garba waddi firta dengal fulfulde
no baluje non tawa don e girya zuji kambe kolte urdiji sezuji jodorde kan woni ko lumo kollol gol fediram to secrétaire général fedde leydi Niger hawjinde nimɓe larɗuɓe koro luumo kollolngol tawa kenana darjinde gattol e kunta sukaɓe rewɓe ummatore larɗuɓe artoyaadu yesso leydi ɗo. Mamana Rabiou Alaji:
batu luumo kollol o ko rewɓe e gaɗana waɗa kena dow ko watta rewɓe gaddane balla e keɓa ɓe kumta haajuji maɓɓe. Garibaku ngu ko wonno waɗi heɓa ɓuyto nder leydi ni.
Hawa no suka debbo ummatore noon ƴoyɗi agadese warde hollude kullentereje muɗum oɗo wino welti e luumo kollol ngol. Sanne:
laabi tati miɗo waɗa to iri batuji kollol ɗi. E gala iɓe laasibo komin lartuɓe, amma iɓe gattamin he baa ko himɓe no ƴeewa komin lartuɓe. Dey ɓerɗe amin baatay ko haɗamin golle jungo. Gollal ngal mo wala laru wawta waɗi fuu minen mbaawi gaɗingal, ngam min giɗa min garbino, min giɗaana bandiraaɓe amin dow ƴeewa ekkito gollal ngal min ngoni minen gaɗa.
Haa walla wali ƴuwoyɗo Di Fawarde wino tawri rewɓe larɗuɓe ɓe nder luumo kollol ngo weli ɗum sanne, sabu no holla ko ɗum tawa kena nder laawol soɗondirde enɗan.
Minen kawra ngam min andodira, himɓe andodiri, min peccodirdo ande hakkunde amin, min gaddi kulle amin faa soodi lamɗo yettama.
Baa ko luumo kollol ngol laatana kinana hunde mawnde, amma rewɓe wonɓe no kolla ɗe kullentereje mbi'i waroɓe no cooda kewa. Sanne:
ummu har ko darta fijoji coñol ɓalli hannde ni se kettinoɗen ko Mor Hammadou Diangante.
Hande lasara asawe oni en kaltanana dow lattol bal hantode ko pelle lattol bal ɓe ɓuray duuɓi nogay witeɓe super aigle ɓe leydi Nigeria. Kamɓe jeeyi keɓoy jamaku e ngol lattol bal ko IFOA be caggande fottere natuno hakkunde mum e Ghana alarba bittiɗo toɓe jeeyi ɓe keɓoy diidi ɗiɗi e gotel dow maɓɓe. Leydi Nigeria nde won laawal mum ɗiɗaɓal no heɓa jiyamaku pelle leyɗe ɗiɗi jaaduɗe e fottere nde. Kamɓe Côte d'Ivoire kando ka yeeyi heɓoyi tammal darja ko jamdi mboɗɗeeri to heɓata yahdu yesso e lattol bal wiyeteengo kan junior ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e nogay e nayi ɗum. E miccintidde ɗum leydi Niger fii daana eɓe Nigeria to heɓi nokku tataɓo Nigeria ari ɗum diidi tati dow gootel.
Madal la bandiraɓe wonɓe ne kettini habaruji ko sukaɓe ummatoro ɗo. Min darnat to habaruji men seddi lamɓe hollimin jango alal, min gadda habaruji won kirten to jam herti.